akasagi lama getang kipunyogi le okibe bensebukone ni bengosi ebongita dasa kone sinte kululwa yetolweni kone sinte kakega yemtangaswe nami ngifike ngatshela uNkulunkulu ko wangi swa esulwini unaye Unayeki mama
ukuthanda
isulu libhekile
unaye ukuthanda
lusanga shintsha lalu daba
shintsha yesu
siyaza abantu bakutheni
ukuthanda
abantu bakujikelile unaye Unkulunkulu yasinhliziyo
ukuthanda
sangasizwa
lolutaba shala so simo
bantoba thembile bakulimasi
ukuthanda
isobho zithelilu
ngayeke ukuthanda
wakhala kubani masuka kuJehova ungayeki
Sangashintsha shala so simo
Sangashintsha loluta Sangashintsha
so simo
Wano kaya yi
Sangashintsha
Yasabantu bangasibe
Sangashintsha so simo